wherever you are.
Popote ulipo.
You can kneel down if you can.
Unaweza piga magoti kiwa unaweza.
Otherwise, wherever you are.
Popote pale ulipo.
You can repeat this prayer.
Waweza kurudia ombi hili.
Say, precious Jesus.
Sema Yesu wa dhamani.
I love you, Jesus.
Nakupenda Yesu.
And I return to you today.
Na ninakurejea leo.
Lord, I repent of my sins.
Bwana, ninatubu dhambi zangu.
And I ask you, Lord.
Na ninakuuliza Bwana.
To find a new vessel in me.
Upate chombo kipya ndani mwangu.
Forgive me.
Nisamehe.
For staying away.
Kwa kukaa mbali.
For rebelling.
Kwa kuasi.
Precious Lord.
Bwana wa dhamani.
Wash my life.
Yaoshe maisha yangu.
With the precious blood you shed.
Kwa damu ya thamani uliyomwaga.
Help me, Jesus.
Nisaidie Yesu.
And fill me with the Holy Spirit.
Na unijaze na Roho Mtakatifu.
Precious Lord.
Bwana wa dhamani.
Don't allow me to drift away.
Usiniruhusu nirudi nyuma.
But teach me holiness.
Lakini nifunze utakatifu.
So I may live to please you.
Ili niishi kukupendeza.
I have surrendered my life today to you.
Nimepeana maisha yangu leo kwako.
So have your way in my heart.
Kwa hivyo pata njia yako katika moyo wangu.
It is a mighty morning today.
Ni asubuhi kuu leo.
Because I am born again.
Maana nimeokoka tena.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
I have prayed.
Nimeomba.
Father, in the name of Jesus.
Baba, katika jina la Yesu.
Cover them with the Holy Spirit.
Wafunike na Roho Mtakatifu.
Father, protect their hearts.
Baba, ilinde mioyo yao.
My Lord.
Bwana wangu.
Protect the ones that have received Jesus.
Linda wale ambao wamempokea Bwana Yesu.
And help them.
Na wasaidie.
Father, some of them may be sick right now.
Baba, wengine wao yawezekana ni wagonjwa sasa hivi.
And they were coming to you.
Na walikuwa wanakuja kwako.
With the hope that you will heal them.
Natumaini kwamba utawaponya.
Lord, I release the healing anointing into their lives today.
Bwana, naachilia upako wa uponyaji katika maisha yao leo.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
That they may give testimony.
Kwamba wapate kutoa ushuhuda.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
Lord, help their children.
Bwana, saidia watoto wao.
Help their families.
Saidia jamii zao.
And bless them with peace.
Na uwabariki na amani.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
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 Hallelujah.